yabonamehlo no akhe andazukubatheni inhliziyo zethu zathi ndawonye njengentambo emoyeni andikhange ndilinde kodwa ndafumana ingane uthixo uyazi ndayibamba ngehlala kumntwana wam ayiloo nto itshintshi ngamthanda ndiyamkhathalela ngathi ngowam umntwana ayiloo nto itshintshi amehlo akhe luthando ayiloo nto itshintshi ngamthanda ndiyamkhathalela ngathi ngowam umntwana wam ayiloo nto itshintshi amehlo akhe luthando wandibiza ngotata ngenhliziyo esulungekileyo yayingekho mfuneko kodwa wathi ndingowakho isibhakabhaka sikhanya khayehleka ngam ndazi ngoko inhliziyo yam yayilungile ikaza libalulekanga uthando ludibanisa inhliziyo zethu ziphithile kodwa zomelele njengentsimbi umhlaba ungatshintsha kodwa yena uyakuhlala kumntwana umoya wam uyakuhlala kumntwana wam ayiloo nto itshintshi ngamthanda ndiyamkhathalela ngathi ngowam kumntwana wam ayiloo nto itshintshi amehlo akhe luthando lwam ndiyakhumbula imini yokuqala xa ndabona ubuso bakhe ndathi unguthixo undiphe sipho esingalindelekanga kumntwana wam kumntwana wam Contoire.